Doom, doom, dee, da, doom. Sure is in my mind. In my mind.
Nine, nine. Akia mungu walai. Mina kuzimia. I was shy, shy. Do remember that day. Nilio kutokea. Wana sema why. Why? Kazi lako sikatai. Nime nikolea. Mshanto wani shy, shy. Wengine awafai. Nime jionea. Anyota ingai. Ngai. Bila we aingai. Unaniwezea.
Jamani why.
Sikatai juwa you already in my mind. Ukinipa sikatai na kupenda sana you always my mind. Always in my mind. Yazi nani mariza. Always in my mind. Always in my mind.
Shopping to the tight time. Iwe China or Dubai. Mitagara mia. Warose mau fai fai. Poko wapi walagai. Wangetu bania. Mwanzo na jidai. Kuwanawe na jidai. Nakupenda dia. Nipe ni furai. Furai. Yote ni furai wangu malikia mote manangai ngai usukari mendo chai chai umeni kolea
jamari why
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 I feel to die
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 jamari why
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 nai nai ukini kubali sikatai juwa you already in my mind ukini pasikatai na kupenda sana you raise my mind.